iyadoo mustaqbalka xabajoojinta israa'iil iyo ururka xamaas ee maraykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro ayaa hogaamiyaasha carabta waxay ku kulmeen magaalada qaahira talaadadii lasoo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee khaza. qorshaha ay masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee carabta ee ka qayb galay shir badaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dibudhiska khaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamayaqaano falastiiniyiina oo madax bannaan. qorshahan ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo khaza muddo 6 bilooda. waxaa kaloo qorshaha ka mid ah inaan lasoo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo xamaas taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba israa'iil iyo maraykanka. gershon baskin waxa uu hore u soo noqday nin wada xaajoodyada uga qayb gala israa'iil.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear for months already that they are willing to give up governance in Gaza.
waxa uu yiri hoggaanka xamaas ee ku sugan meelaha ka baxsan khaza si cad ayay hore ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka khaza iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah dowlad farsamayaqaana ah. laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka xamaas uusan si waafiya uga jawaabin su'aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda. hogaamiyaha xamaas saami abu zuhri ayaa sheegay in ururka xamaas uusan hubka dhigi doonin isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid degahooda ku cusub. biskin waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood badasho xamaas ay mar kale dib u qabsan doonto khaza.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza,
cabsideedu waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee xamaas oo ka tegay khaza iyo badi hogaamiyaashii hore ee milatariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka israa'iil, dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad, saddexaad, iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ay u qoraan dhallinyaro cusub, siiyaan $200 bishii lebis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale. taasi waa suuragal, ayuu yiri. hogaamiyaasha waddamada carabta ee ku shiray magaalada qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne Donald Trump ee loogu magac daray khaza rivera ama khaza qurux badan oo tamashalaha loo tago, qorshahaas oo uu maraykanku kula wareegayo khaza 2 milyan oo qof oo falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta, inuu yahay qorshe aan la aqbali karin. madaxdu waxay sheegeen in dadka reer khaza ay qasab tahay inay sii joogaan khaza inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqeymaha israa'iil ee ku socday muddo 16 bilooda. taa beddelkeedana dowladda israa'iil way aqbashay qorshaha Donald Trump, mana aysan soo jeedin qorshe kaa ka duwan. falanqeeyaasha israa'iil qaarkood ayaa se sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan. jonathan reynold wuxuu madax ka yahay waaxda daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda Barland.
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate figure from
Reynold waxa uu yiri xamaas beddelkeeda waa in la helaa qof falastiini ah oo hogaamiye ah oo aan musuqmaasuqla ahayn oo hoos yimaada dalladda maamulka falastiiniyiinta, laakiin ma aha in si toos ah khaza gacanta loogu geliyo maamulka falastiiniyiinta ee hadda maamula daanta galbeed, kaasoo aad u musuqmaasuq badan dowladnimadiisu liidato. waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yidhaahdo Salaam Fayad. Salaam Fayad waa dhaqaaliyahan horey u soo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee falastiiniyiinta, waxaana loo doortay si madax bannaan. waa nin ka fogaaday musuqmaasuqa lagu eedeynayo maamulka falastiiniyiinta. waxaa kale uu xiriir dhowla leeyahay Imaaraadka Carabta, kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dibudhiska khaza oo ay qaramada midoobay ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan $50 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. shirmadxeedkii carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada khaza.